You got
Jibga.
Ready to win big?
You guy niko ready win big big.
Hmm? So nataka jo uingie jo Linebet.
Eh, hey, you guy nimeingia.
Linebet.com.
Ah, tayari niko pale niko na ka 23 bob penye nilipata you guy. Yeah. Tax free. Eh, hey, you guy tax free. Thank you so much. Ilikuwa ni tote Tottenham.
Yeah, thank you so much. Because ni story tu na vile tunasema tu. Unajua at least earnings zako ile tajua zina ushuru zina kwa gatamu kabisa.
Kabisa, kabisa.
So make sure umeingia kwa linebet.com for sports and pia casino betting. Na usisahau tumia promo code ECONENE alafu utapata 100% bonus, na bonus yenyewe pia inakujekiwa tax free. Alafu nzabaki umebet jo. The bet kwa timu kubwa kama Arsenal.
Kabisa you guy.
Eh, excuse me, show me picture.
You guy jo, kama tunacheza na Man City na naona game nikikunywa kaa. Unajua kitambo jo. Hata chai iko inaingia hivi.
Yeah, jo. Yeah, so make sure umeingia kwa linebet.com na usisahau promo code ni ECONENE.
ECONENE. Mimi nakumbuka ile tunakungelea time nikwambia Kagonori akalinishika serious.
Eh? Ah, kwa
kidani. Sikwambia.
Okay.
Eh, akalinirarukia design moja wazimu. Nili try kutibu na hii dawa ya Mama Sai jo.
Juinge pata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kuvuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
So weekend imekuwa refu na wasa wamerudi job leo, si ndio?
Mm-hmm.
Na kitu moja ile ni discover this past weekend jo, ni kuna ndizi kubwa. Mimi sikuwa najua kuna ndizi kubwa kushinda hizi ndizi tumezoea. Kuna ndizi zingine, nilicheki ndizi fulani ya TZ inaitwa Tembo. Ile ni ndizi jo ukiingia kwa kija yako alafu pate demu yako anacheza naye. You guy unaacha naye.
Niliona hiyo picha.
Uliona?
Niliona hiyo picha.
Tembo.
Hiyo hata nikakuwa na manzi jisai bado hajaniko single, you guy kananukia kimpango. Lakini nikakuwa na manzi alafu aniambia ni endo nilete tu Tembo. Tembo ndio ndizi zangu. You guy namtema. You guy namtema jo. Nilicheki nikaona hii. Kwanza nikapara iko karibu na bed hapo.
Kajoko na huge task.
Lazima niulize.
Yani hii ndizi ni big mpaka ilibidi nipige picha. You guy kani me simama jo karibu na 65 inch OLED. Ndio mjue jo. Vile kitu ni big.
Yeah, big things are good.
Yeah, na bado naicheki jo. So inatumika naga kutengeza kitu into, ni plantain. So lazima ikatwe katwe jo. Yeah, lazima ikatwe katwe. Alafu na nini. But hey, menionyesha jo. So hiyo ndio kitu mimi nimekula hii Easter. Easter nini umekula jo ile hujakula before?
Mimi? Hey. Ah, mimi you guy ni fish. No, jami ni raya fish.
Oh, lakini lasiku kuuliza to you guy. Hii Tembo, ulionaje? Ni kitu unezataka kudishi? Nojua lazima ipikwe.
Oh, lazima ipikwe. Yeah. Oh, hii ni kitu unezataka kudishi you guy. Hii ni family friendly. Jumi na baitu moja. Raya zangu mbili. Moja tu. Anambia hiyo mkimaliza. Nisikia mtu anasema hako njaa, tafuteni kazi. Eh, juu unajua ukiona familia you guy iko fiti.
Yeah, yeah.
Hey, iko fiti unajua si hapa Kenya tunauzia mandizi zingine ndogo you guy kama 10 hivi ya ushibi.
Juu ine zataka kujua, juu nataka kujua how expensive it is like huko kwa zilikuwa imetolewa TZ ilitumwa na saidi ya wife ya TZ ilitumana jo nikarudi pale jo naangalia
bongo
yeah na shida jo ni gani hizi jo
na jo ni kama cross hiyo photo ndio sikukuuliza tunli get mixed reactions due to tukifanya ile live unajua kuna zile picha unatuma tuweke back zenye tutaonyesha wase.
Yeah, ulicheki mimi na kindizi. Bonge la ndizi.
Umeambiaje jo?
Bonge la ndizi you guy.
Yeah, jo. Hii mpaka demo TZ akikwambia nataka kucheza na ndizi lako kwa gani ile? Sina tembo mimi.
Na nyoro.
Yeah, jo.
Ile TZ peke yake lakini haiko
hii huko sio
tuwezi pata kisi huko juu kisi. Kisi najua wanaweza kuwa wakona wanaimezea hii.
Alafu sasa try ku imagine the next time kuna KOX wameanzisha zile beef zao. Sisi jo tuseti jo sweet banana. Sisi tembo itakuwa ni serious.
Yeah.
So nasema only dish fish. Sasa peregana na kula fish.
You guys mimi ni mtu wa fish. Hata ule madhe wa gana uza fish.
Yeah.
Niambiaga hivyo. Mmm. Mm. Ndio huyu yule ananisupport sana. Namwambia ndio hivyo mate. Unajua raya zangu, muzi by a fish sub, unajua ni bado ni raya ndogo. Unajua fish waga inasaidia. Inasaidia raya ndogo kwa mfupa na vitu kama hizo.
Oh, okay.
And then kwa hiyo mafuta yake inasaidia chest. Kwa na mafuta poa.
Lakini kumkia na kituambia jo alikuwa anakulaga kichwa ya fish just before mathematics.
Oh, guy.
Na iko inaenda poa.
You guy, jo. Bado math is not math.
Ugashinda jo ni gani hizi? Now Easter Monday ikafika. Easter Monday pia ilikuwa April Fools. Na hii ni kitu moja ile nimeanza kufeel. Ni kama April Fools na feel kata time yake ishapita. Na mko loud kwa na different opinion. But mimi na feel like in the era of social media where news spreads very fast, hakuna time ya fake news. Fake news is a come na like very many consequences, ndio. Yeah. Apart from that, me fake news hata ile stack, me hata sijali jua nyinyi nationally, najali jua hata kumajinjo umechill tu kejani, umeamka. Unajua asubuhi unajua mtu ajua date. Hakuna mtu amka ati leo ni tarehe 1 Aprili. Unajua kila mtu amka tu leo ni Monday, si ndio? Umeamka joka dem kamekutumia just go and buy condoms, I'm on the way. Umeenda joka buy kondiko jo.
Umemtrust.
Yeah, umemtrust. Hakuna pata jo, amekatika sai April Fools. Kuna hii ni ujiga gani?
Hiyo jokes ka hizo, you guy. Si jokes jora ya kami neza take lightly jo. Neza mambia mahali penye huko saa ndio na kamu. Staki mcheze.
Lazima ni kamu leo.
Lazima ni kamu. Mamanzi wasicheze jokes ka hizo. Hizo si jokes za kuambia raya. Zile, you guy at time like this, raya ziko single.
Afu neza pata pia uko jobless, searching for work, raya mekuandikia. You've been accepted for this position. Afi nakwambia ni April Fools. Tuache ujinga. I think April Fools made sense in the 80s, 90s. April Fools?
Mi yangu ni my idea April Fools. Sana sana raya. Kitambo likuwa na get maybe some, you know, small, tukiwa young, unasema ti. Hey, auntie, nanani, tumefika town, hatuna fare nini.
Yeah.
Tunatumiwa. Tushaiku hapo. Of course, si mimi napata raya iko like, oh, okay.
Yeah, yeah.
Alafu at the end of the day, wakiambo niye profuse. Okay. Unajua irudishi do.
Yeah, okay.
Yo, vijana. Sahi. Sahi raya inacheza hizo games. Si uongo. You guys, watu wako na shida.
Yeah.
Wanaongea the truth, you guys. I think a profuse imekuwa sasa ni ni time ya raya kujiexpress.
Yeah.
Inaweza sema raya, inaweza sema sijui imefukuzwa, sijui imefanya nini. Na si vako. Si vako. Unachotana hii profuse na kujanga fast, you guys. First day of the month, you guys. Watu wana mashida.
Oh, alafu jo nime notice. Unajua nyinyi wasapi ni wa Americans, jo. April. Na ni Americans, Si na to Brito, April. Yeah.
You guys.
April ni Americans.
Ni April, you guys.
Yeah, ni April. Si ndo na cheki, jo.
Ni April.
Yeah, na cheki jo ni April.
You guy ni April.
Afi time pia unaweza take opportunity kwa meno kidem. Leo ndio sikuna mtumia. Yaani April 1st ndio namtumia message. Ndio akitake seriously, it's serious. Akianza kukuletea za obvious. It was just every news.
Jokes, eh?
You think
I'll do you.
Serious.
Hata ujiridim.
Yeah, unajiridim. Ino sikia kurusha. Ino sikia kurusha nini. Yeah. Unto lazila. I see you. I just see my mother. Yeah, niza jamba ya mbaya. But, so, Rapture, April Fools, weni mso wakufuliwa ama weni ufulu watu?
You guy, mini mtu wakufulu watu. Naona mtu mzuri kabisa wakufulu ni landlord, you guy. Mwambia, mzee leo nimekutumia tarehe 1, wajua nimezoea tarehe 5. Mzee pesa yako, naenda Mombasa, simu itakuwa off.
Rusha receipt.
Your deadline, nigga.
After 2 days, raya nakupigia. Raya nakupigia, you guy. Unajua malando da wapendi zo joke.
Yeah, wapenda gizo.
Nakupigia, niko kwa mrago, nani? Sitakaki mchazo kama hiyo. Na mkuja na lori, jo. Usipotoa. Unapaya natoka nyadaro mbune wewe. So mi landlord, uyo ni raya moja, yenye lazima ichezewe.
Oh, okay, okay. Mi sichezagi jo na landlord.
Uchezagi na landlord.
Tumipatiana heshima fulani.
Heshima kuu.
Yeah, ni waga zile raya waga zina believe, lipa rent kwanza, tafuta kila kitu ingine jo.
Mimi wacha ni kuambie you guy, hata nikireplace tap, lazima nipigia video.
Okay,
na lazima inflation tena itembee. Unajua hii ni Kenya. Niambie hii tap, unajua kuna hizi zingine zinatoka 1200 lakini sitaki hiyo. 4500.
Ile instant.
Sasa wewe ngojea tu ita reflect kwa rent. Kuna kuna nime change tap hiyo tumeleta na juu. Au usibadilishe kitu kama hujaongea na mimi. Sitaki niambie lazima nibadilishe. Nyumba ni yangu. Nyumba ni yako namna.
Unaanza kuwaki.
Eh. Yuko ile kaanza kumtolea. Sasa ukiweka vitu fake. Angalia hata hiyo flash ya choo. Nimeona inatoka 1800 ngoja iharibike. Yuko ile kuja kaanza kucheki materials. Kuna tile unaweza taka unajua nimeona leo tunasubuana bu. Yuko hebu badilishaga. Mubadilisha kiraya.
Tenant of Nare.
Mubu badilisha kiraya.
Tenant of Nare.
Yuko mimi ni tenant of Nare. Hata nikiwa kidare. Ai, si nilikuwa nikiona kuna leak you guy. Na baile ya kupaka. So landlord akamwambia, umekuja na ngazi, panga tu kwa mabati mzee. Hesabu hizo black ni ngapi spots umeona hapo?
Hesabu rent.
So hiyo nilijua nikiwa gidare. Ukitaka mheshimiana na landi poa. Kitu kiharibika change tu alafu mpatie receipt.
Hiyo gani ni shida.
Mstake story mob. Mpatie.
Okay, okay. So still kuna hii story moja ile sijika ni April Fools ama si April Fools. Na reason nafanya nasema hivi ni nimeanza kuchukia the fact that media stations imeanza ujinga April Fools. Unapata like a respected media station imeka some bullshit headline. But sasa hii ilitoka from KBC na KBC unajua anaga hizo at least na hope. So KBC walikuwa wanasema jo one of the cases ile inaenda ku happen this week ni Oscar Sudi anarudi kotini. Anarudi kotini juu back in the year 2013 alibaki ameapply kuwa MP na alitumia fake KCSE certificate. Kwa hiyo fake KCSE jo alisema alienda Highway Secondary School. Huu ni Oscar Sudi jo. Paka najindwa jo hii raya ni gani jo. Unajua cause ukiangalia Oscar Sudi alafu sikia highway. Nikaa kusikia rapture jo. Mse alisoma alishi Mathare kusema alienda Brook House. Unajua like haya hii makes sense.
Na Oscar Sudi ni
Yeah.
Siyenge feka tana ya huko hivyo.
Kapsa bet haya.
Hey, sindiyo kapsa bet.
Yeah. Na wata moikaba na
ya. Alafu form 4 una fake nini. Siyena fadhali wendo fanya exam kuja soma.
Yeah.
Sindiyo?
Yeah.
Kama hira inaitua Nuru Wakanga ilienda kufanya exam na ikeka picha.
Yeah.
Azina ngejua. Siyeli kwa politician kitambo. Ngejua tu naenda kuran. Aende tu hata register chuo huko.
Yeah.
Azini ya degree. Unaweza fake because unajua huko ni kunanuka you guy.
Yeah. Alafu I think alikuwa anasema Lima Dawen. Unajua Oscar Sudi jo according to yeye jo ni younger kutushinda si wawili cha.
Yeah.
Ila yeye alisema sio limaliza say cause due 2010 jo yake. Ilikuwa ilikuwa.
Hey.
What are you taking? What are you taking? Complete guys.
Forgery nataka uchore jo usifanye forgery.
Okay, mimi ndio nilimaliza 28.
So kali mnukia hiyo time mpaka ilibidi unajua pia nini highway jo alitoaga walitoa statement jo wakasema ira ya iko hapa jo yeah alafu sasa hiyo yeye ni MP wa Kapseret kwani hakuna Kapseret high
you can get go to chu iko kwa highway ya kwao you unajua mimi alikuwa namaanisha hivyo na tukujua
alafu unajua primo records zake za primo zinaonyesha alifika class gani class 7 jo hivi alafu mira ya ni MP na kwa shaka kule Kenya hatakuwa serious ila hata si class 8 jo class 7
ai kwa hivyo alimaliza class 7 and then akaenda high school kulingana na yeye
Hafile kalimnukia kabisa hapa majuzi. Wajua Rael ilisema nini? Ilisema jo ilienda Turkey. Ilienda Turkey for treatment. So Sudi former teacher tells court not sure where MP went after leaving school in class 7. Iraya jo ilikuwa nini jo. So Simon Cherop was the legislator's mathematics teacher at Tuluo. Sikia hijo jina jo. Ira hili toka chua inaitua Tuluop Ngetunye. Ike nabaka highway.
Ike ito highway.
Sikia jo. Hini, this is a real school.
Tuluop
Ngetunye. Primary school in Uasin Gishu jo. Alafu ili school uko for 2 years. From 1995 beki mpaka 97. So 97 ndio alikuwa class 7. Okay, yenye ira ya jo maisha ijakuwa fair.
97 alikuwa class 7.
Alikuwa class 7.
And then akamaliza high school 2010.
Eh, ka 1997 alikuwa class 7. Inaonyesha yeye ni Yanga kutushinda. Na kuna Dog kutushinda. Yeye akamezeeka kutushinda. Joko ni kunaendaje?
Ah, unajua huko ocha kananukia ngaraya mbaya. Kwanza huko Rift Valley. Kananukia ngaraya mbaya because unajua saa ya lunch. Yule pata raya inatoka teke kuanzia Malika Starehe.
Yeah,
baka ndo rajo. Hivyo ndo kuna kuaga kwa Rift Valley. Alafu umeshiba, unarudi teke. Sio kifika chuo, unaingia tu choo and then unabaki ubao. Anaanza kuiona mwalimu. Kwani nimechakula lunch? Nimekula laini ndazi marathon chakula mzuri hivi. Eh, juko kananukaga, sio unaweza pata ni mzae. Anakaa mzae sababu hizo shida.
So ira ya simsikia jo history yake ni interesting sana. So
the journey
hii after kutoka hiyo tu lock ngetuny ni akajipata highway si ndio? So of course the former highway school principal Patrick Maritim alitestify akasema this guy did not sit KCSE at the school in 2006 as he had alleged. So ira yake anasema ilimaliza chuo 2006 si ndio? Then apart from hapo ni internally ni bamba juna story ya iraya.
So hapo ni allegedly 2006.
Yeah, so
angefaa kuingia 99.
Alikuwa nafaa kwenda kotini ile wiki nani president alikuwa nafaa kuwa sworn in of course hakuishia. So hii kesi mnaona ikienda pale. Kusikizi yani best na Ruto mbaya.
Sioni of course miss sioni kienda mbali na kama wewe ni msemo nyume file hiyo. Hata kama ulikuwa umefile before e-government ingi into power.
Yeah.
Sahi
yeah.
Uko ready na ma phone calls you can. Ni ma apology. Mkubwa. Nasikia ukiitana chairman. Najua rai upenda kunini sana kushare ma IG nini.
Yeah.
Salamu ni chairman.
Yeah. Yeah. Yeah.
Kama ulikuwa umefaili kesi. Sahi ndio imeitika. Any warning. Walio taja hii kesi sijui nini masimbu pole mkubwa. Zicho, misikuwa nataka hii kitu yende mbali. Lakini, I think hii kitu walieka time ya opposition, ama?
Yeah.
When they were still vying.
Ilikuwa 2013?
Yeah, 20. Sasa alishikuwa, alianza kusumbuliwa time kabla Uhuru atoke. Nukale time kuna jamu ya Uhuru, alikuwa aga TikToker, jo alikuwa nagoigi online mbaya na phone. Kita kujua raya ni TikToker ni mle inashika phone. Hako naishika hivi, Jo kishika ile ni 1080 1920 yeye ni TikToker mbaya.
Alafu hiyo time alikuwa anachongwa Uhuru nakumbuka alikuwa kwa keja yake.
Yeah,
alafu
yeah.
Kuna makarawa hapo. In case kitu yote itokee you guy. Ainge missing because alipiga video refu.
Yeah.
Alipiga video refu sana alikuwa anachongwa Mother Uhuru of course. Hiyo time kila mtu alikuwa anachongwa Mother Uhuru.
Hakuna ikanicho Mother Uhuru.
Alikuwa anasema pia yako na mama. Pia zitu kana mama. Usifikirie si hatu na mama. Unafikiria tulinyonya nini? You guys yamekula moto kwa TikTok. Azina alikuwa na tusi Uhuru matusi zingine. Kubwa kubwa sana za family. Alikuwa na attack family ya Uhuru.
Eh, but siku hizi najua tuna live in the time of P Diddy. Hawezi aje hiyo statement hangi. Unafikiria tulinyonya nini? Lazima sema tulinyonya matiti. Diddy amefanya joke ameanza kunuka. So umesikia kulikuwa na hii video ya nani hiyo? Video saizi ime spring. Ina go round hii video ya Puff asinani Diamond. Diamond akisema tulienda kwa Diddy. Eh, wacha saizi ndio lazima. Alafu kitu ilikuwa fani ni Diamond alidai walishia kwa Diddy ni usiku moja kabla siku ya Uhuru wa Marekani. Alafu vitu zile tulifanya huko si vitu vya kuposti. Eh, usikio. Si
kwa hivyo ni July 3rd. July 3rd. Mwaka ambao hatujui.
Saizi si lazima atoke. Mimi nafikia jo Diamond anafaa kutokea.
Anafaa kutokea because tumesikia Diddy alikuwa cheki na raya. Macheki na raya. Tunasikia amefia karaya kadhaa. Kwa hivyo Diamond atokea tuambie jo. Julisikia baka Rick Ross amefia kwa nikashindwa Kwa ni Diddy anapita mpaka na mamomo nini?
Rick Ross momo. Oh yeah,
asi niliona paka picha. Sio akiambia Rick Ross, tell us the truth.
Ndio ni rahisi kucheka na wasanii. Ndio
kuna
nakata Diamond kule. Yo sadiri.
So unasema Diamond anafaa kutokea natuambia yeye ni simba, si simba marara.
Atatuambia ni simba aina gani.
Mimi najua all along nimekuwa nikichukua simba marara inamaanisha kitu kingine. I think wewe unaniambia simba marara inamaanisha lioness.
Hata mimi ningechoma na hiyo yuka. Mimi na place niseme mimi ni simba marara.
Sasa hizi kosha dina na didi lazima watu wajue hiyo.
Sasa hata mimi kama ningekuwa nimeenda US hata kama ningekuwa nimepita nje ya hao yake. Hata nimepiga picha nimepita nje ya hao ya didi. You can get a press conference. Media house kujeni mimi kusema ukweli alinifungia macho akiwa kwa dirisha lakini you know me.
Ni hara.
Nikamwambia didi I'm dying a virgin. Hey, you get kuna time nimeona nani ira ya Sauti Soul inaitwa Savara. Ampiga picha akiwa na jezi akiwa anapita. So kan ningekuwa na picha kama hiyo lazima press conference. Hey, you guys, vitu ziko on the line hapa hivi.
Unajua hata inakuanga nini? Ni harassment.
Yeah, harassment, ni harassment. But he's
story. Unajua lakini si Kenya.
Ule manager nani huitwa nani? Kusie pia alisema the same. Atu alikuwa hapo akikandwa.
Ona didi.
Si didi ana wakanda. Dem flani alikuwa na wakanda. Wata ni cheki. Diamond manager. But sasa inamaanisha didi.
Lakini
alisema. Diamond anapenda nyese sana. So niko surely alipepetana huko. Didi yuko na video era ya ikiwa ndethe. Kusa alikuwa na record kila mtu. Ukiingia kwa ile keja. So mimi ni unajua mimi si celeb.
Alikuwa na kurecord bila kujua.
Bila kujua. So mimi si celeb tu. Unajua ni mimi angenishika John kinyonga. Kabla ni dos. Kabla ni dos na kinyonga tu kabla ni lale.
Of course ungepoa kasimba. Ungepoa kasimba marara. Kakujivinjari.
Mimi ningekonda na ule nani anaitwaje ule. Kale kadem, kale kamoo, kale. Sisi alikuwa na kalenga lenga.
Nani? Kani? Kasi.
Kasi. Mimi kama ningekuwa huko ningekonda na kasi yule. Ngombe tu kasi Yesu ajua.
Zii alikuwa anapatiana kasi jo kwa raya zingine.
Alikuwa anapatiana kwa raya zingine?
Yeah, hiyo.
Ngapo ile raya zingine?
Raya ziko na doa mara yote.
Raya zote. Hiyo raya unajua vile story inatokea saa hizi inaonyesha ni kama Didi amekuwa tu nika homo fulani from day one.
Alikuwa anapeleka nini? Raya kasi.
Kwa hivyo tumeata Jailo. Siku na time alikuwa amemariki Jailo.
Alikuwa na date I think.
Mimi na ngoja Jailo sasa atuambie. Unajua Jailo na mtrust. Jailo statement yake ikitoka you guys tutajua ukweli wa mambo.
Jenny from the block.
Because hiyo time Jailo alikuwa amenokiwa na raya karibu zote.
Yes, sisi wote.
You guys alikuwa na tesa.
Alikuwa na
tesa. Na sasa homo ndio akona. You guys unajua hiyo ni uchungu ingine.
Eh, yule alikuwa na shughuli na madem. Alikuwa anatumia tu ku hide. Unajua rap waga very homophobic, eh? So since rap iko homophobic, so iraya nikaikuwa inaogopa. Waso akijua itakuwa ni story. Na cheki. So I think that's why alikuwa anajificha. But eh, ameondoa watu jo. Maboyo wameondolewa, wakaondokeka.
Diamond aseme ukweli basi.
Anasema hizo vitu si za kuposti, eh?
Na si vitu za kuposti.
A post tuone.
Saizi ni zabidi tu posti ndio.
Diamond ya posti tuone bana, tutataka kuona.
Si hata statement. Mwafu nasema statement.
Yeah.
Anafaa imbe yuko. Yeah, ni kwa nasema sahi Diamond Joe. Si statement. Hata ngoma you guy. Hiyo ataimba you guy ku explain. Sio kitu za kuposti. Unajua hapo kuna contradiction yote. Ati ya bebonga kilami sijui nini. Yeye amesema chenye alifanya huko you guy.
Afu na Maju hiyo nini? Hiyo dish inaitwa plantain. Waga ni dish moja inajulikana sana. Unajua hivyo?
Plantain.
Plantain. Hiyo nini imepikwa? Ndizi. Mandizi imepikwa. So lazima pia Diamond atuambie siku la tembo.
Hakula tembo yule.
Siku la tembo. Sasa tuko rada jo. Tukorada. Lazima pia raya nyingine lazima ituambie jo. Na insist jo ni nani jo? Bana boy. Because bana ndiye alikama kakuwa mbigi sana.
Bana boy pia alikuwa bestia pididi mbaya.
Afu pia na pia anaweza tuambia ukweli. Hamisa Mobeto. Kuzi alikuwa na ira ya. Afu akaachana nayo Rick Ross. Anaweza pata jo Rick Ross ilimwambia I want what Didi loves. Wacha kuna kwa karaya sikuwa kisirious. Anaweza pata jo raya inaambia dem kama Hamisa. staki hili nataka lile.
Nataka lile tundu.
Nija Hamisa.
Alafu ina wink.
Alafu unajua mna kid chances za si kupata belea jo. Unajua hiyo raendo gaina on belea. Ile drink.
Ragan.
Nani? Recross.
Oh, Recross.
Yeah.
Oh,
yeah. Tunafaa kuna city belea hapa. Mm. So tukiseti belea hapa pia raya zitatuuliza jo.
How
did you get it? Ah, sisi na city hapa.
Love ile unajua I describe.
You guy.
Sija chupa ushikiwa hivi.
Ndio si city hapa jo. Yes, dance. Hey. Yee, hey. Nyina Recross bana. Wao unajua tu huko ni Africa hiyo. Any rumors ya raia imefia kwa haga you guy. CV imeharibika.
Inakwenda wewe inakwenda for life.
Wakati yeah, inakwenda
hata siwe peke yako, itaandama mpaka watoi. In case kuna watoi.
Yeah.
Si bado tuko nyuma sana hayo mambo ya you know you guy.
Yeah, najua, najua. Hatujafika hiyo level. But start to go back to akina Doyen. So unachikia jojo ira ya. Unajua Kenya waga very interesting country, yeah. So umse Oscar Sudi si class 8 dropout according to records, ni class 7 dropout. But umse saizi yuko hapo akimake decisions for the country. For the country. Alafu yuko next to the president.
Yes, the president's ear.
The president's ear.
Doyen's ear.
The Doyen's ear. What are you going to say? This country is not going
to be. Atuko serious. Na yeye ndio as in mpaka hiyo time ya campaign. Yeye ndiye alikuwa anasema tutapanga serikali. Sio unashindwa. Unapanga serikali aje. Kama ungeweza kupanga hata masomo yako. As in hata ukiangalia hata wale wasio wako karibu na Ruto wengi si peke yake. Ni raia za kuchoma hivyo.
Hapo vile umesema hivyo hiyo imefanya nikafikiria juu raia. Ikitoka Tulop Ngetuny primary ilichapa highway kikuja Nairobi tu. Maybe sasa ili assume highway secondary iko pahali katikati.
Sio akasema
Kericho Nairobi highway. I think alikuwa anafikiria hiyo kwa hiyo kusaki kwa najua iko south B. I don't think angesema highway. Angesema another school.
Yeah.
Hakuna highway nyingine. Ni
hiyo. Hakuna highway nyingine.
Ni hiyo tu pekee yake.
Ni highway moja hii. Siko kwa highway hata.
Sidhani kama hiyo raeli kuja huko.
Haikukuja si wewe nini? Wewe chikimbaka chuo ilitoa statement hiyo time. Kuzilikuwa siku za uhuru. Of course saa hizi akisema ameenda chuo yote amwezi release statement. Saa hizi mjomo na T.
Yeah. Raeli za highway zisemangi highway, zinasemanga hai. Hai. Alafu accent jo.
And then unajua kuna vile raia zimesomea hizi shule. Unajua kuna shule zingine. For example kama Maseno hivi.
Yeah.
Ni raia uaga zinajuana. Yeye anaga hivyo. Hata unasikia anasema ah huyu ni alumni. Huyu ni alumni. So hakuna mtu yote ashaitokea.
Yeye akatetea ira.
Akasema huyu ni alumni.
So lakini nyao ni juagi. Mimi ni mtu wa kuchoma. Mimi ni chotewe. Inatokea jo na nani? Na Oscar Sudi. We were in the same class. Yes, he's my classmate. You are best friend. Hausikizo na jo uzuri ni nini? Photoshop. Tunapata ule Photoshop ule mse wa nani? Mchikiki ule mse wa Desago. Unajua kwa mse? Ule sijuti wanga Gaps Monix. Anatuchapa Photoshop moja ijuani. Unaniona mina Oscar Sudi. Back in the days.
Back in the days. Lakini niliona ameka TBT fulani. Lakini ilikuwa ya Primo. Alikuwa ameka TBT fulani. I think ilikuwa sabi ya hii story.
Yeah, sisi kwa hakuna records.
Hakuna records. So vile aliona kamenuka liyeka TBT ya Primo. Nakiwa kamenuka jo you guy.
Tulop nge tu.
Yeah, yako na dem fulani jo. You guy yu anakatu dem anachoma.
Uneza nusa jashe kwa picha.
Suna inusa. Uneza tell to dem, ametembea mguu. Life yake yote akiwa chuo.
But hii raeli kwa highway. So kesi yake inaenda kotini wiki. Hizi ni zile kesi zina waste time.
Ni dead on arrival.
I feel like those kwa napatio kesi wanafaa kwa na duzile kesi agent jo. Unajua kuzi itaenda kurushwa inje. Wacha tuirushwa inje tuendele. Because I don't think e-country papers actually matter to that level. Ajeki.
Hii kesi itaenda up to 10 a gava ishe.
asinaenda kurushwa nje. Huyo msanii anakupatikana as highway school alumni. Kasi yoka kuna Kapsuret Highway. Itasema nyinyi ndio mlisahau kuandika Kapsuret.
Kapsuret. It was a highway school.
It was a highway school. Mimi alafu najua blame huyo. Huko huru ndiye alileta hii na
typing era.
Hii kesi yake itakuwa utaiona tu kwa news. Utaona imetupililiwa mbali. Lazima as long as we ni beshte ya Ruto na uko na kesi around hii natupililiwa mbali. Niko sure hata Sudi sasa anabongana nini. Kama kuna namba ya magistrate, niko sure ashabonga naye. Unafikiria ati unaweza na mimi? Si ungoche uone wewe magistrate. Hata utajui kitupa, utaenda kusomba kumbe huo TPP ameshatupa kitu nje. Because nimeobserve raya za Ruto manze, unachoma and then ukifika kotini. Unasikia imetupililiwa nje kesi.
So ni chuo gani unaweza fake nayo? Ian.
Ah, si mtu anaenda tu neighboring school you guy. Kuna chuo ya nguvu hapo just a walking distance from my place. Ito International School of Kenya.
Okay.
Huko liko shua. Niko shua hakuna mtu anatokea kusema nilikuwa huko. Ah, siko huko na yeye. Hakuna.
They have better things to do.
No, 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 si hivyo. Ni raya gani unajua ilichopia huko?
International School of Kenya.
Hakuna. Yeah.
Afu ni zile chuo za like per term. Ifika $10,000 per term. Yeah. Najibu? Awaganizo jo. Like ni do mingi kabisa. Yeah.
You guys cannot be proved, you guy. Nikijinisha ikafikiria, but nisha ingia. I've been there, yeah.
Oh, ulienda kudu?
Hakuomba maji.
Oh, okay. Haizi kubali upita gate.
Tuliingi your time. Your time haikuwa na that status.
Mulienda kuslash. Nini? Haizi nienda kuslash nyasi. Pali wezi enda kuomba maji.
International school.
What if you go and kidnap someone? Hawezi. You guys, nichuwa gani za fake na kuzojo ye ni raya maina wanjigi.
Maina wanjigi kwanza natupilia mbali. Nataja majina ka Hillcrest, you guys. Brayburn. Unajua niliona uni zao ni za green na St. Bridget ilikuwa tunavaa green. So.
Oh.
Ni rahisi.
So that wakale ka TBT.
Kale ka TBT.
Days at Brayburn.
Niseme alumni stand up.
Shida ni nini? Unajua Brayburn tangalia kiatu wa niko.
Kiatu inaban.
Yeah. Kiatu shaja ba.
Eh. Juu maina wanjiki zinajua sasa hii. Sidhani kama wanaweza toa statement. Juu sahii ya raya kaa sisi tulikuwa skule kulikuwa na boys.
Yeah, yeah.
Nikisema maina wanjiki sahii ni madame, so.
Oh, excuse me madame. Yeah,
excuse me madame.
Hata bethe wanaweza kukataa, siya tithi ya proud of you.
Yodo blanda ya kuwa kwa chuo zile, inaweza isha anytime.
Anaisi nga wili nakosea ishiwa.
Maina wanjiki. Sina kukatana ulikuwa huko.
Umechoma picha to your level.
Hey. And then sasa unaona maina wanjiki li change to madame. And then le chuo tina nilienda after maina wanjiki. Ilifunga jo.
Yeah, gani? Oh, ile akisapere ile?
Ile ya Muguga. Muguga High School.
Oh, ilifunga?
Ilifungwa jo.
Ilifungwa?
Haa, ilifungwa. So, kuna raya fulani ilikuwa niambia sata, sahi kama ulichuo huko, ilichuo hii exists. So, haiko kwa records.
Sika hizo ndo chuo nani ilikuwa nafaa kuchagua? Oscar Sudi.
Hii exists, haiko kwa records.
Yeah, unasema tu
chuo ilifungwa. So, kisema ulikuwa kwa ishu le.
Loli Excel.
Yeah.
He passed with flying colors.
Yeah,
from Muguga.
Tulikuwa na strive, unajua school motto ilikuwa ni strive for excellence, you guy. Hey, mimi strive baki kafika mali nikasema, "Hey, I'm tired of strive." Tired of striving, you guy. Hey, sasa he exist. Kuna raya inaitwa Georges iliambia he exist. Ikatumia mpaka mapicha. Ikaniambia sunaona kumebomolewa. Hiyo raya apparently wagenenda huko, ilikuwa beshte na Mamode.
Yeah.
Ilikuwa bado ina keep in touch. So yeye ndiye aliniambia I exist. So nikamfio sasa na nikitaka kuonesha raya nilisomea huko sasa. Itakuwa vipi? Itakuwa aje?
Yeah.
Unajua wewe starch iko. Sioni kama itaja tolewa you guy. Itabaki hapo forever. Hata ukiwa ka 90 waambia raya you don't believe.
Let's go.
Hey.
Mugugu ilikuwa na moto gani?
Sindia strive.
Strive for excellence.
Sindia strive for excellence.
Yeah, yenye ulikuwa?
Effort and ending.
Yeah. Oh, okay.
Effort and ending. Okay. Okay. See, strive okay. for excellence ilikuwa ni, hata sidhani kama ilikuwa moto. I think walikuwa mecopy somewhere.
Oh, okay. Season zile chuzi na kuwagana zile moto za kila Latin.
Ven vidivisi.
Yeah.
Ilikuwa ni AQ.
Yeah. Oh, we came, we saw, we conquered.
Yeah, yeah.
Ven vidivisi.
Any AQ.
Ilikuwa ni jamu.
Ven vidivisi.
I know.
Aku enough.
Yeah, Aquinas.
Oh. Mm.
Ni veni vidi vici. Mm. Ni vici, you guys. Yeah.
Ni vici.
Yeah.
As kuna sema visi, you guys.
Waga, nini, hizo luka ni kaa kisapi. Lesi, I went up.
Vici.
Double C ni chi.
Oh, Aquinas, lakini chua ya kitambo. Mofafa. Hizo ni chua za kitambo sana.
Yeah, yeah, yeah. But Oscar Sudi, unajua, hiyo pia inakuonyesha. Pia nafaa kutumika kaa poster boy, jo. Ile like, just because you failed in exams, does not mean you can fail in life.
Yeah.
I'm a class 7 dropper. Look at me now. Look at me now.
Ani leona baka akikagua gwaride. Yeah. Kama uliona hiyo picha. Eh, yeah, alikagua makarao alikuwa amesimama you guy. Amepanga line you guy wako za hapa.
Alafu
anatembea kiraya, anatembea kado nda. Anatembea kiangalia. Akiangalia side.
Kusema niliona kitu hivyo ni nani? Ni Moses Kuria.
Moses Kuria pia alikagua. Squeezy wote hata jana, ni jana nimeona Sakaja ama ni juzi. Ya Sakaja ilikuwa ni makanjo jo. You guy wamepangishwa line. Anapita katikati ya.
Eh, kusoja Sakaja. Sakaja ndio jidanganya kabisa. Na hii nataka tura yote I take to the bank. Yo jidanganya gati after hapa atakuwa president. Umse amechoma na Nairobi designers kuwa president. Hata asijidanganye.
Yote anaweza kuonezaguliwa. Haizi chaguliwa.
Ah, president.
Majuzi alikuwa ameka nini? Alikuwa ameka picha yake juu tuna doubt filter you guy.
Eh, alipost hizo stories za filter.
Video nilicheki anasema wase msi akagi filter niko natural. Niko natural nini jo? You guys sisi hapa inje jo. Maisha yetu yenyewe si natural. Yaani hapa inje vile tunaishi. Niko na
filter. You're working with filters.
Wewe alafu unajua kulingana vile mama hoka wampelekwa teke, wali DC OVD hapo kwa comments.
Oh, yeah. Okay.
Juma hoka amekuwa kupelekwa teke moja wazimu. So I think Nairobi si place ya kucheza. Unajua Nairobi, sidhani kama ishakuwa na governor amepiga. Ishakuwa na two terms kweli.
Yeah, kutakuwa na two terms.
Because Nairobi ukichoma.
Nairobi na Kiambu you guy.
Because I think this time mwonyesha wasi. Unajua kila mtu alidharau igathe, nini. Tuonyesha hii raya jime choma. Kwa sababu leo story ameanza stuati uzatengeza building yoyote. Unajua Nairobi wezi achi yase hivu. Kiachi yase ati unza jenga chochote.
Wase watachoma.
Nairobi itachoma.
Wase watachoma. Kwanza hapo malipenya likuwa nasema because nilisikia kisema story ya Air Force. Wajio ni, iyo ni area yangu. Sababu Air Force mishika na gidhare kona tukona. Air Force ilikuwa ga serious design. Iyo poster ya do not take pictures you guys.
Yeah, naikumbuka.
Unakumbuka iyo poster? You guys raya zilikuwa zinashikwa. Hata ukienda kusimama tu hapo hivyo kiraya. Makarao alikuwa umekuja kufanya hapa nini? Uchi kusoma? You guy unapelekwa cell jo. So Air Force wamekuwa serious sana. Na hiyo story ya mahao, that's why hata salama hapo imemaintain because haina nyumba. Haina nyumba refu. So Air Force ukipanda tu kidogo hata isichu kiwa kwa floor ya 6.
Yeah.
Unaonaga hiyo Moi Air Base vizuri. Sasa akisema ati raya zinaweza tengeneza mpaka 25 kando ya hiyo Air Base.
Yeah, itakuwa ni serious.
Ni serious because unajua kuna weapons hapo. Hizo raya ziko na weapons hapo ndani.
Yeah, itakuwa ni serious. Itakuwa ni serious. Yeah, but still talking of highway, tukitoka kwa highway secondary school, wacha tubonge juu ya highway driving. Kuna hii video iko ina go round ya MC Dere wa Matri. Msana drive akiwa juu kwa text jo. Na ni kwa highway jo. Si ati katikati ya Nairobi ati yuko kwa traffic. Ila ejo yuko kwa highway jo. Ina text. Alafu ikafanya, nikafikiria jo story. Because if you are to be honest, anyone who's driven has texted while driving. Now mostly reason sufanya katuna text while driving, haikuwagi business. Inakuwaka pleasure. Madem. Kuna dem jo niza kuona try kupepeta jo. Place yoyote. Kama ina kungajua ni kwa na city gifo na hapa jo. Yeah? Na iku na iseti karimu na pale nataka cheze na jo. Kwa na iseti gijo kwa hii sehemu. Ana nini jo na yangalia jo ki drive jo.
Kwa nyoro.
Akisema come and pick me. Hii napiga hiyo kona raka jo. Sehemu nyeti ufanyaga tunadu vitu zingine za ajabu. So ira yavile niliche kiki text. Nilianza kufikiria juu yake, nikafikiria most probably kuna text na dem. Wajua hivyo? Alafu sasa shida ni, wewe try kumanyika kama anaishia Nakuru na dem iko Nairobi. Na nyenye anafaa kuwafikisha Nakuru alafu arudi. Ila yeye anajeleza ingia hata kwa ditch.
Hapo ni ditch straight. Hapo ni ditch straight you guy.
Yan, texting while driving vile uliona iraya?
Mademu fanya watu vile unasema tu. Unajipata kwa shit yenye hata unajua mtu ajuangi ni kauko possessed cho.
Yeah.
I think kupump hiyo tembo you guy inatake a lot of blood in a cut oxygen supply to the brain.
Yeah, yeah, yeah.
Maybe hata kwa najua ana endanger lives awase. Tushaikuwa kwa hizo situations. Unajua tena ukitype na nini, ukinini dem, msi anaweza tell jo. Hata sura kuna vile msi ukaa kifala.
Unajua yeah. Anticipation.
Kuna ki green fulani, ki smile fulani unaona ila ya. Nako kazini.
Inafanya pia. Pia lazima niulize which one is worse? Yeye ku text ama unaitwa amefinyilia kale kama microphone ka ka WhatsApp. Nafikisha jiga na rudi.
Yeah, so mnatukana walai njo. Mnatukana hata unasikia akademu akisema ai kwani wafiki mali wanaenda. Kwani unachukanga watu wa mbali.
Yeah. 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 Ina kuna text jo. Alafu umse alikuwa karibu na yeye alimrecord. Ikafika leo wako ira ikashuka. Yeah, ndio umse alisema hakuendelea na hiyo trip.
Mzee hapo hivyo unashuka sababu unajua niliona hiyo post yake alisema ile tulimshtua ni hiyo area ya Salga. Na hiyo area inajulikanaga. Hiyo area baka first lady ashaiombea jo. Sababu hapo raia wa gazini anaenda kwa baba.
Oh, first lady wa saizi?
First lady wa saizi. Sele ndaka kuombea hiyo area. Aliendaga akaiombea iga.
Black spot.
Na akasema accident itatokea hapo tena. So pia mimi nikiona ira ina text kitu kama hiyo, you guy inashuka jo. Mimi nashuka. Because mimi nishai text nikiwa na drive you guy.
Yeah,
nilikuwa nangojea hiyo message. Unajua kuna vile umemuuliza swali, you guy na ajibu jo.
Uko hapa. Are we doing it today?
Kuna kuangana hiyo akili na kuanga hapo kabisa. Mbona iko ni wale madem anaku tease tease. I want you to touch me. Oh god, you guy. You guy unakanyaga mafuta. Bakera iko nyuma yako inakuovateki kuinulia mkono. Ni nini? unajua kuna madem jo gani za ku tease you guy.
Lakini mademo ira ewa ga wako blasphemer. Yeah, oh god, inabaga kila pahali.
Hey, you guys na jama demo wangu ni mademo wa ghetto you guy. So hiyo oh god ni ile ya kuonesha bado tuko alive. So inalingana juu unaweza kuona text na dem. And then ikuwe labda mlishiriki kitendo.
Yeah.
Kitendo cha ngono. And then akutumie message. Just from the hospital, unajua mademo akupatia hii statement yote. And then umeandika hapo, oh pole. And then amekwambia, doctor alisema can I come with my partner? Roro inaanza kupiga. Unaulizaliza why? No. Unaulizaliza. Hadi unaulizaga tu why bila kubali.
Tamacho yoni poa.
Tamacho yoni poa.
Kama question wa kibao.
And then sana kujibu, it is a condition you have to come. You guy unamuuliza zote. Is it syphilis, gonorrhea? Unamuuliza zote hapo. Because hiyo sasa unajua fanya accident. Hiyo unakosa accident because hiyo akili upotea for like 2 minutes. Kabla irudi tena.
Yeah, hiyo ni serious. Hiyo ni serious. Jo akutolea hizo.
Can you come with your partner?
So unajua madoki utolea kama dem hizo. Akienda kutibiwa hizo story.
Sasa ni kwa UTI tu.
Amboe, can you come with your partner?
Alafu naanza kupatiwa jo da umeze. Naona need kwambia hivyo naanza kutumia tu text kwambia kifika Nakuru and on the Azithromax. Kunyaga moja every.
Na unajua shida hizo ma STIs. Wanga wanaume tunaogopaga sana kuingia osi. Hazina wanaume wengi waga wanaingizia. Mimi nakumbuka ile sio kungelea time nikwambia kagonori akalini shika serious. Sikwambia. Vile kalini rarukia design moja wazimu. Nili try kutibu na hii dawa ya mama Saijo. Kwa nilikuwa naingizia kuenda OC. Nilikuwa naanza kupigwa lecture. Sasa pia wewe mzee. Wewe mtu uko na akili, huwezi tumia mpira. Wacha jo ni meze jo. Alafu wewe unauliza huyo Masai. Hii dawa inafanyanga kazi? Hii kitu inamaliza ugonjwa 40. Weka kikombe. Nishapiga hiyo kikombe jo. The only thing nilifanya ni kudaria. Nikap kanichapa jo nikoona hapa hivi hakuna otherwise.
So ilikuwa siku ngapi?
Eh? So unajua gena kama after 3 days.
Yeah, so ushaanza ku
after 3 days ndio niliona.
Kojo kale kauzi.
Kamkojo kale kwa natoka design. Alikuwa anatoka kama sprinkler juu. Kama nini? Game kojo alikuwa anatoka kama sprinkler juu inapiga ukuta jo. Juu kashaanza ku block juu usaje. Sasa kuna raya fulani niambia hizi dawa za manda huo. Hizi dawa manda huo waga wanauza na kikombe hizi. Ai. Inaweza tibu baka kansa. Yugeni shaka kwa kinyozi nikingojea manda huo. Waka nauza hizo raya. Hata manda huo pita pita hapa hivi na ile kibuyu wamepita.
Apiti leo.
Nilipiga jo cup 3 jo. Kesho yake ni diarrhea design moja wazimu niko na wa. Gonorrhea na diarrhea zipelekani. Yugeni jipara nimeenda osi. Ile osi yangu tu ya pale Centrisas. Nilienda hiyo osi ya church juu ni ya my sister.
Maskini ya parokia Mary.
Niliza maswali mimi. Nilienda hiyo osi wakanitibu teketeke. Ilikuwa nile time ya kupigwa shindano. Unajisikiza watu wapa madawa. Ilikuwa nile time shindano. Moja kali penicillin ya aga. Unamalize. Niliteremsha troza teke. Niliteremsha troza teke. Hata siku ngojea waniambia ati oo. Mkotu ya haina shida, haina shida. Nimekuja bila suari ya ndani sababu nilijua hapa tunamaliza. In sports.
Sports with Lime Bets.
So, na ule ambaye ndiye na partner?
You guy. Ule ambaye ule mwanadada ambaye mlishiriki naye kitendo cha ngono. Waweza mleta, nilichorea tu.
Kwa nini?
Aje nilirudi mtaa nikapata ule dema shapatia na raha nyingine gonori. Kajua ati yo raha mpeleke. Yo raha ilikuwa mluya. So, walikuwa wanacheza draft. Na pare nilisee yu raya, walikuwa naponga kiluya. So nasikia yu raya kila zanasema, ndasura. Nishindwe ndasura ni nini? Kumi na manisha nimechomeka. Yu raya kina mwuzo, wasura, ndasura. Hey, you guys. Nikabonga na, kuna raya fulani inaitua bombo. Nikamuliza kasema, ja. Alikuwa nasikia kiluya uo mse. Kana mbeo, jude dem. Alichoma huko. Hata siku shughulika kusema pia mimi alikuwa amechoma. Ushalenga ga story ukasema sasa huyo ndio partner atapeleka. Hey, guy, alikasambaza je. Alikasambaza vile inafanya. Alikasambaza hiyo area hapo kwetu, na hiyo area ilikuwa inaitwa Mabatini guy. Nyumba ya jani za mabati ile kiraya. Raya zilikuwa zinaenda osi kazi menyamaza.
Huo moja tu.
Huo moja. Alikuwa ameamua jua na ngara jua na Mabatini.
Kakienyeji plan.
Kalikuwa kakienyeji kama toka ocha. Ni wale mavienyeji anakujaga hata ajui kiswa. Alikuwa de mkamba alafu amesimama.
Alikuwa mkambodia.
Alikuwa mkambodia alafu ni mweupe ameiva. So ukimkatia ajui kiswa. Abongi sana. Anasema
tu na muomba.
Anajua tu na muomba.
Alafu ataki raba. Ni kupanua.
You guy jo hakuna cha raba jo.
Yeye ndio anatoa raba hiyo.
Damn.
You get raise lichomeka jo. Kuna ile raya nikwambia ilikuwa gana shop. Ameheshimika. Anaitwa mzee moja. Ile raya zinamjua mzee moja shop. Hiyo pia ilichomwa jo. Alifunga shop 3 days. It was this. Yeah. Watu wako mzee hoje huo ndio alikuwa anakopesha haya vitu. Sasa watu wageto hapo, sasa mzee mmoja akifunga duka sasa tutakuwa tunanunua wapi? Mbele ile chomwa hiyo. Yaani huo dem sasa kuja kumsaa.
Ali bring gather at instance.
Ilifika mahali unajua time ya kuwa na social media.
Yeah.
So news inaenda polepo. Ilifika mahali news ikasambaa area yote. Huo manzi jo cheza kando jo. Yako na tanda nyingine mbaya.
iko na radi.
Iko na radi jo. Ndio hiyo time ilikuwa either ni kaswende ama ni kisonono. Zote zilikuwa zinasemekana umechomeka.
Yeah, yeah.
Hakukuwa na jina. Ilikuwa tu mimi nimechomeka. Umechomeka nini? Ah. Mimi nimechome juu kila mtu alikuwa anasema ameban.
Okay.
It is burning you guy.
Yeah. So uli after kutandikwa nini ya rasa? Ulipona after holo?
After kituka 3 days hivi.
Oh, 3 days kusa.
After 2 days na kuhakikisha clear. Unaweza nyora poa after 3 days. Sasa hapo ndo niliandia gazile condom za gava you guy. Box moja jo 1000 nikaziweka chini ya bed. Wanda rezi kwa sinakuja kuniomba jo. Mimi niko na jara ngapi zinaondoa na weekend. Rezi kwa sinakuja ni aje naweza nipatia line moja hizo kwa kila line kimo. Line moja kwa iko na tano you guys.
Natukuka. Ya kuonaenda tunapewa. Bado wasipewa hizo box.
Inafaa kuwa kwa ofisi, si ofisi, hospitali.
Public toilets, MOCC.
Hospitali za gava. Kama kuna osi ya gava ilikuwa ito Mathare North Hospital, hiyo ilikuwa ganazo. Kuna pia Lions Clinic ni ya gava. Ilikuwa nazo.
Na korada.
Na kama unaweza fika Kenyatta. Kenyatta kulikuwa na box kubwa kubwa. Kulikuwa na store mzima. Kenyatta Hospital imesaidia rahani.
Oh, so ulichukua zako kutoka kwa?
Zangu, nilichukua Mathare North.
Mathare North tu bado.
Box you guy. Asikuona aibu after kuchomeka. Asikuona aibu ya kulisha condom jo. Nenda kwa reception nikasema mimi sitaki kutibiwa. Mnaweza kuwa mko na condom za serikali zile not for sale. Kambo nataka box ngapi? Nikasema nipe box moja. Ndarudia nyingine zikiisha. Alafu najua box ilikuwa ya white you guy. Na inajulikana slum.
Inajulikana, najua.
Slum mzima watu wanajua.
Ile ilishaiendea. Hiyo box. Yeah, iliendeaga. Alafu kitu ka happen ni nakunga nilichukua, unaichukua solicit kwa bag. Alafu naenda nao. Sasa shida ni hiyo raba iko inatupa. Ndio?
Ilikuwa inanuka
mbaya. Iko inanuka mbaya.
Kwa kimikaki glycerin fulani hapo.
Hata dema akimangwa na hiyo condom.
Yeah, unajua.
Ilikuwa hata akiwa kwa matri unaweza mezea. Azinio ni smell tu ya slam, unajua tu huyu. Hata uwezi mkati ya mbia, hey madam, si hata ungeoga asubuhi ni. Because ilikuwa inatupa. Saini ilikuwa napata sana. Donda, ametoka kufia kana na hiyo kondom na analipisha jo. Matri mzima inanuka.
Ilikuwa kasia sana.
I think ni hiyo mafuta hiyo.
Ilikuwa kana mafuta ingine. Whatever sana.
Lakini ilikuwa inanuka afterwards ama during.
Si hata during.
Ilikuwa inotice.
Hata ukiingia tu alafu toke nae. Hiyo smell yake ilikuwa. Acheki, cause condom naturally condom wagazi kuna harufu yake.
Yeah.
But ya gava jo ni ile juu like donated. Kuna pata gani donated to Kenya by the government of Indonesia. Mashindo hii gava Indonesia jo jamani. Hizi ma condom za kudonate. Unapata jo country nyingine hata gozi shatumika. Jo zikaoshwa.
Niondoe.
Zikakuwa. Yes kuna ondoe. Yes. Zikaoshwa alafu zikakuwa repackaged. You guys kwa shipped to Africa. African governments. Alafu unajua kwa hizi since za siku za Moi.
Siku za Moi.
Siku za Moi kikam siku za Kibaki.
Yeah.
Like inchi ilikuwa imesota design
nyingine. Ilikuwa imesota mingi zilikuwa zinatoka Canada na US. Because ile box kubwa ndio ilikuwa imeandikwa.
Yeah.
Ile box big unaona imeandikwa USA. And then sasa ukitoa hiyo box ya white, gava imeprint. GOK. Unajua gava ya Kenya nilikuwa naona kama ilikuwa ina print.
Ilikuwa inabambika sana.
Ina print tu hapo juu GOK. GOK, GOK and then hapo nyuma not for sale.
So kade miako ex wake ni raya fulani inaitwa Sale.
Yeah. Hey, I think kama Ruto anafaa kurudisha hiyo hizo makondiko juu. Hoja wanasahau ni raya mob sana ziezi afford condom. Kwanza na hii uchumi.
Okay.
Wanasa oni raya moba. Huu kwa maslama. Ziyazi ya food kondiku.
Kwa sahi kondiku nazicheki kwa nini? Wines and spirits. Kabox kako pale you guy. You said ukaniuliza mali uneza ziget. Hata zile boxes za nini za hosi. Ziko empty.
Azina. Because unaona hizi public toilets zilikuwa zinafaa kuwa na condoms.
Hata public toilets nini. Juluku unaenda unajifanya. Una liko haja kidogo sijui nini.
Yeah.
Unaenda unagonga gonga in disbelief you guy.
ushachomeka ilichukua how long kabla uanze kushiriki bila raba? Kusikiza kwanza ndio mtu ujichocha just chapa tena bila raba.
Mimi nilikuwa nimesema sitawai. Nilikawia you guys juna jizo siku zilikuwa thug rock. Kupata hiyo kitu you guys ilikuwa ni ngumu. Because kazi hakuna, pesa hakuna. So after kitu kama miezi 8 tena nikaangukia ingine. Zile condoms zilikuwa zimechapa. Miezi 8 sijawahi zitumia.
Na babatini ni
so nilikuwa naingiza kuna rai niambia. Unajua hizi ma advice tu za ghetto. At hizi condoms za gavo unajua lazima uvae tatu. Juzo upasuka. Nikaambia tatu zi jo mzee. So vile nilitumia you guy ilikuwa rada mbaya. Nikuwa sina nikachomua nikikacheki you guy and then. Nakachomua nakacheki. Because yura heli niambia. Yura heli kwenye niambia. Jua mimi. Nishajipata na ring jo. Kwa deki ring peke yake vile nilimaliza. Kama nikauliza o demu meona kondo makaluzi iko hapi. Bode mpia kwa ajua kona kondiko huko.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona na furahia. Nataka kukupenda kama Gorma.